kalubula ay samuno chalo ukulubula ifwe imbenino luimbo ulwa kutotela bantu ay samuchalo mukupususha angeni
angeni mwebanga bantu kalubula ay samuno chalo ukulubula ifwe imbenino luimbo ulwa kutotela bantu ay samuchalo mukupususha ifwe.
Bana bantu kalubula ay samuno chalo ukulubula ifwe imbenino luimbo ulwa kutotela bantu ay samuchalo mukupususha angeni
angeni mwebanga bantu kalubula ay samuno chalo ukulubula ifwe imbenino luimbo ulwa kutotela.
Kwingila kwakwe mu Yerusalema kwandetele chimwemwe ne muntu pachalo ipumu ya nsansa ipumu ya mweo ya isa muno chalo mukulubula angeni
angeni mwebanga bantu kalubula a isa muno chalo mukulubula ifwe imbenino luimbo ulwa kutotela
Alleluia, amen, alleluia, amen. Na vangeli kumulu, ba imba osana. Alleluia, amen, alleluia, amen. Na ipwe pano chalo, twa imba, oh, alleluia.
Alleluia, amen, alleluia, amen. Na vangeli kumulu, ba imba osana. Kalubula ay samuno chalo ukulubula ifwe imbenino luimbo ulwa kutotela bantu ay samuchalo mukupususha angeni angeni mwebanga bantu kalubula ay samuno chalo ukulubula ifwe imbenino luimbo ulwa kutotela.
Alleluia,
alleluia, amen, alleluia, amen. Na vangeli kumulu, waimba osana. Alleluia, amen, alleluia, amen. Na ifatano chalo, waimba osana.
Alleluia,
alleluia, amen, alleluia, amen. Na vangeli kumulu, waimba osana. Alleluia, amen. Bye.